download music on Sora to
Olai. Opportunity star, star. It's a big old Malawi, yeah. Osama Tama, Mukafuna Kuyankula. Muyambe mwakanizira umwe munali nubatana kuti munali ndani nanga mukasowa chani nanga zinateka bwanji kuti mufike pamene mulipa kuma kumasamalantawi ungazaluze mwai kumasamalantawi ungazaluze mwai anzapowa sauto osama tamau mukafuna kuyankula. Osama tamau mukafuna kulala ta muope alibeu alibeu muope alibeu alibeu walo ndilo zira nairi walo ndilo zira nairi timakwira nchito pakomo panu pano siti kuta mwano wanuo Maja mwano wanuo ife Timafuna tandizo kutitipeze kapito Timafuna tandizo kutitipeze kapito Afeti saendere kamira Anapeze poyambira Nkoma wana kupondereza Ndati kukomerera Osama tamau mukafuna kuyankula Osama tamau mukafuna kulalata Muope alibeu, alibeu, muope alibeu, alibeu, walo ndilo zira nairi, walo ndilo zira nairi.
Lo ni lo siento.